izo ngamba kuva zafatwa zafashwe urenje kuva igihe hageraga ho umwaka w'ibihumbi bibiri hajya kuri ya vizio 2020 yararangiye ingamba ntizagezweho. Uyu munsi urubyiruko dufite ni rwinshi cyane mu bushomeri kandi biterwa n'impamvu eshatu. Ni uko umukoresha wa mbere ari leta kandi leta ifite imibare yabigomba gukoresha ibaze urwego rw'abikora ku giti cyabo ntabwo rurimo amafaranga ahagije ntibashoramo amafaranga ahagije kugira ngo bashobore kuba batanga akazi ubundi nko mu bihugu byateye imbere akazi kenshi katangwa n'abikora ku giti cyabo urwego ruracyari hasi cyane. Ikindi cya kabiri ni kijyanye n'ubumenyi urubyiruko rwacu ruhabwa ubumenyi buri hasi ku buryo usanga n'abashoramari bake baje bagira ikibazo cy'uko urwo rubyiruko rudashobora gukora imirimo rubara rwahawe. Ikindi kica gikomeye cyane urubyiruko rukunze kugarukaho ni ikibazo kijyanye n'ikimenyane kugira ngo umuntu abone akazi. Hari nk'ikigega cyashyizweho ubundi cyane cyo gushima ariko ntacyo cyatanze, niyo mpamvu nabwira guverinoma igahindura politiki muri icyo kigega bita BDF bose niko bakizi. Icyo kigega gisaba urubyiruko nibura ko ufite 25% ry'ingwate bakakubwira ati nge nizi wacu bagenda bakata agapande ku murima bagurisha ndangije kaminuza ariko ayo mafaranga ntayo nayabona kugira ngo nshobore kwikorera kuba nakora umurimo kuboretse ababwira ngo nimwihangire imirimo kubwira ati nta gishoro gihari. Mbese haragomba rero kubona igisubizo hagati yo kugira ngo urubyiruko rushobore guhanga imirimo no kuba rwashobora kubona amafaranga y'igishoro.
None se niba harashyizweho iyo business development fund yo kubafasha kugira ngo bihangire imirimo ni iki kibuza gukora?
Mu by'ukuri urwo rubyiruko rusaba amafaranga rudashobora kubona, niba kubwira ngo tanga 25% ufite proje ya miliyoni 5 ugasanga udashobora kuyabona ni ikibazo gikomeye kuko avuga ati ayo mafaranga y'ingwate badusaba ntidushobora kuyabona ni menshi leta niyagabanye cyangwa se bashaka uburyo badufasha tugashobora kwiyubaka. Nk'ejo bundi nari mu isoko nsanga umuntu umbwira ati nge mfite lisansi ncuruza isombe kubera ko nta kazi ashobora kubona marigiri iyo lisansi. Aravuga ati igishoro ni gicyoya, ariko ntabwo dufite ikibazo. Utangira ufite igishoro cy'amafaranga 200,000 ugasanga udashobora kuzamuka kubera ko bahita bakubwira ngo tanga imisoro, bagahita bakubwira ngo tanga amafaranga y'irondo, amafaranga y'isuku, amafaranga y'umutekano, ugasanga ibyo basabwa ni byinshi bigakura muri ya kapitali nkeya mu cyabisho gikeya baba batangiranye. Bo bakavuga bati leta ikwiriye kubiganya, kandi nanjye niko mbibona. Igihe umuntu agitangira business ye ntoya, ubucuruzi bwe butoya buciriritse, leta ikwiriye kumusonera ibyo bintu byose, bakamureka nibura agakora nk'imyaka ibiri yatangira kunguka abona kumusabisha. Kuko ntabwo byumvikana ku munyamahanga uje gusora mu Rwanda bagira imyaka bamusonera nta musoro atanga, ariko umunyarwanda urubyiruko rurimo rushaka kureba uko rwabwo rwakwizamuka bakarubwira ngo kitutangirana no gusara, ntabwo byumvikana.
Uravuga yuko leta ikwiye kujya isonera urwo rubyiruko igihe rushoboye kwihangira imirimo, ariko se yabafasha ahubwite kugira ngo babone amafaranga afatizo?
Hari nk'amashuri bashyizeho yo kwigisha urubyiruko imyuga, ariko iyo myuga iyo bayarangije kuyiga usanga umwana we bakamuha nk'igikoresho kimwe cy'amashanyarazi turunovinise, bakamuha umwiko cyangwa ikintu nk'icyo. Ngero ngasanga ibyo ntabwo bifasha kuko umwiko se bamuhaye ntacyo umwana ufasha. Icyiza nge nkunda kuvuga ni uko leta yakagombye gufata aho kugira ngo ihe umuntu akagano kamwe kamwe, niyifata abo bana baba bavuye mu mirenge, baba bavuye mu karere, ibashyire hamwe noneho y'amafaranga yo kubaha kamwe kamwe, ahubwo yagira igishoro basa n'abakora koperative batangire koperative bishyire hamwe bakore koperative y'ubwubatsi, y'ububaji, y'amashanyarazi, yo kudoda se bitewe n'imyuga bize.
Madamu Victoire Ingabire, hari umwana w'umuhungu wo mu Bugesera wihangiye imirimo, ahinga urusenda ahere ku 200,000, ubu ngubu ageze kuri za miliyoni. Hari n'undi numvise aho mu majyepfo y'u Rwanda uhinga ibihumyo. Abo bose ko nta turunovisi bahawe, ko nta myiko bahawe, kandi bakaba bariteje imbere, babigezeho bate? Batandukaniye hehe nabo ngabo uvuga?
Ikibazo ni bangahe kuri urubyiruko uyu munsi rw'u Rwanda? Abaturage bose b'u Rwanda urubyiruko ruri kuri 72% hagati y'imyaka bari munsi y'imyaka 30. Ni ukuvuga ko niba dufite abantu mbwira nawe ko ushobora kumbonera gusa abantu 3 mu gihugu cyose ku rubyiruko rurenga 1,900,000. Donko urumva ni ikibazo, nuko hari bakenya koko byashobotse, ariko hari n'abandi benshi bahari leta itagomba kurenza amaso, igomba kuvuga iti bari abantu BDF ntabwo ashobora kubarangiriza ikibazo, tubaha umwiko ntabwo nabyo birangiza ikibazo. Tureba ubundi buryo bwo gukoresha, aribwo mvuga nti hashaka uburyo bashingirwa amakoperative bashyirwamo igishoro, amafaranga wenda bajye bayasubiza, ariko kubabwira ngo batange ingwate byamaze kunanirana. Abana urubyiruko ruhora ruvuga ku maradiyo ruti iyo ngwate badusaba dushobora kuyibona bivuga ko yutanze umuti ntukize umuntu urahindura ugashaka undi muti.
Victoire Ingabire umuyobozi w'ishyaka Dalpha umurinzi riharanira ukwishyira ukizana n'iterambere kuri bose mu Rwanda ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Yego namwe murakoze.